mpola atogumikiriza se okumala ebanga
ebanga obaddewo okumala kaseera olindirira mukama gwaleeta
obadde mwesigwa eri katonda ebikemo bya setaani obiseemu
olwaleero mukama kyakoze ekikulu Jamukase eri katonda Obulungi ne mububi timunakumagana Katonda kyagasa wamukugamba Teryali kyawukanya mpaka makombe Endagaano jamukase eri katonda Obulungi ne mububi timunakumagana Katonda kyagasa wamukugamba Teryali kyawukanya mpaka makombe
Akulayiridde mu maso g'abangi kale anaaba mwesigwa bulijjo
omukyala anaalekanga w'abasajja bamwegwanyiza agamba anaakugonderanga
omwami wo kale naye akugambye anaaba mwesigwa mu buli mbeera
musabenga mukama abalungamye olw'omukuuma endagaano yammwe Endagaano jamukoze eri katonda Obulungi ne mububi timunakumagana Katonda kyagasa wamukugamba Teryali kyawukanya mpaka makombe Endagaano jamukoze eri katonda Obulungi ne mububi timunakumagana Katonda kyagasa wamukugamba Teryali kyawukanya mpaka makombe
Sanyu mukama byagaba Ibengana mwe bulijjo
Bulichisena okwagalana Okwesigangana N'okukumikiriza mubinywezeka
Okulwanagana N'okuyombayomba Nize mbibi ejomuche walenga
Okulembezenga mukama katonda Olomubere nesanyu mumaka Endagaano jamukoze eri katonda Obulungi ne mububi timunakumagana Katonda kyagasa wamukugamba Teryali kyawukanya mpaka makombe Endagaano jamukoze eri katonda Obulungi ne mububi timunakumagana Katonda kyagasa wamukugamba Teryali kyawukanya mpaka makombe Katonda kyagasa wamukugamba Teryali kyawukanya mpaka makombe Katonda kyagasa wamukugamba Teryali kyawukanya mpaka makombe Teryali kyawukanya mpaka makombe Teryali kyawukanya mpaka makombe